kaba spos kakwati kake chikombo cha fe ukangero chara kwadukira nawe kuti majosi gali mde utawira epo imire wali abasajja mamba bali nabachara bakulebere nkulu mwe walokukula n'obuyibwa bwakyezira ebizibu by'amakago babityeyo njiita nsobi obeera n'amakuyiga okuyiyo olyoka oteteekayo ebizibu byo bwogira olindalinda kw'okuzaaza olizifuniranga n'obukadde olubukwetiryeko si n'okufa nga tonnatuuza olyoka oziikwenga omubabasi njogera nti basuddewo entyo zekatindeweko ogukaaba namuteekawo ate namugjamu ekirungi baana ebironga ebirungi baabuwe wanyiiga songera mu maaso ekyavaamu tetuyiga ne twenderera ewaffe mu maka teekujujjagala wate waalimanjabulire atamulina ansobi omulungi naawe yamulina akayadduka asaana nomwe awo okumira ofuna obusajja omukyala waatalidde mulabwa emigaso gy'omukyala minyikyeza watali mufaaza weegayaza olinda ebindekkiriza kyenyumya sirimukya emmere y'amalaya tekusa kyekatemalawo muli tuli omu alijjawo emalanga leekakeeta yamala okulya sooba n'owuwotere mubanzi okeera kumajanga weegera ddala alina okwewakamu nandi oba oliyitayo omusomoze yakuma falisoli n'ekitanda bwenooyoyonda mukadde wange olimira ennyonyi amayembe gaabula naye ku wange wano sikisinza alingandaba gatantwala mmeeme emalaaya timuntwala bubi bakazi battu njagalangeze olengera akuza ate ng'ayagadde saagala otibyekweyikira wewaawo waliwo abasussa buli gwalabye mukazi wattu najja atuma lumuli ekanga nnyaba otumidde kunonda esenga kulabula ate neko basajja mwewala ekyo oba ne mukyalawo tobuuka muko okubuna obuko olumuli ekanga enjoko ogiyodde wuuno ne siriimu yeetala olinda kuddanja mukuyambeko mmanya ekibundu jjuza nettata awo okubira ofuna obusajja mukyala waatalidde bulabwa buli akuliriza mmanya obatidde gwatabatidde tuli batujaaluka n'okonkona otikulirwawo naye nga bambi ebisusunku by'olabanga weevuma mundabira nnyo kale abakyala gwatamuulira munoonya mangu ne mutetenganya endikomawo ofune ku maanyi gw'ofuuse musajja mujjuvu kati ndaze masakanda bikuwange. Thank you.